Se sabe se sub-ultima.
Namtshela umama ukuthi ngizobuya. Wathi mntanam la ngaphandla kukholula. Kodwa uyindoda uzokhula. Ngapha ngibhekene iy'ntanga zami ziyangidlula. Kodwa ngelinye ilanga ngizovuka. Bengilele ngikhupha ngireje uswayini wangivusa. Ngiyafunga strunas bazongivuma. Ngisendleleni yemalini ngiyamanuva.
Industry ngizoyivula, sangoma sizophula. Nigeria ngizongivula. I had a dream like Martin Luther. Steve Biko, I do it for my people. I'm not ego, I make this shit look simple. It's not that simple, sometimes in pity creep. I don't even like to mingle. No far right to go by single. You can see my tears in the rain. Nya konu konu toti from a mile away. Baza menu kumvale la sebule.
Do you realize the pain I feel inside? I feel inside. Do you realize the pain I feel inside? I feel inside.
Uzokunika umthwalo zokulinga. UNkulunkulu ngeke akunike umthwalo zokusinda.
I remember I had a car crash ngasinda. Bengikamthilanga lami lokugcina.
Ngeke bakuthathe lokho obuduma ungenamsebenzi. Nakumafamily mithi umbono wakho ngeke usebenze. Nale ntombo ifuna ikubona njengento engekho. Ukuthi ngibheme inhlanga kusho ukuthi ngisilima.
I remember when the cops they stopped me in my bima. Bangifuthisa kanti abazi ukuthi ngiyancika. Bangifinesa bathathe iklipha lami lokugcina. And le klipha bengilisevela ukuthenga isinkwa. Nothisile mawamba ngesilwane sewinginga. Vele indoda anginachoice ngizogcina. Abanye bayithatha bese bayo inkintsha. Abanye bayithatha jikijika ma breadwinner.
Do you realize the pain I feel inside? I feel inside. Do you realize the pain I feel inside? I feel inside. Oh.